izingori muna shinda mukile salewa mutakom. Disco matanga, disco ma, huwezi kunikosa. Majozi mchanja, majozi ma, siwezi nikakosa. Disco matanga, disco ma, huwezi kunikosa. Majozi mchanja, majozi ma, siwezi nikakosa.